你母子吗我耶稣阿拉干耶你比耶比耶耶阿拉金耶阿拉苏卡你为阿弥我非听阿弥你母子吗你母子吗我耶稣阿拉干耶以为耶比耶耶阿拉金耶阿拉苏卡你为阿弥我非听阿弥Ya kose ibi komeye achunguye ubujingo bwacu kandi niwe afana omega ibendera ryacu Ya kose ibi komeye achunguye ubuzima bwacu kandi niwe afana omega ibendera ryacu Kukiza byose wakoze Kubw'amaraso wamennye Wamuzi ku musaraba Twabonye urukundo Rutagira uko rugana Tuzahora tugushima Kukuri muzima Uwo Yesu araganje ibihe byose yaratsinze arasuka niwe mwami ufite inganji Yakoze, yakoze, ibikomeye, achunguye, ubuzima bwanje, kandi niwe, afana omega, ibendera ryacu. Yakoze, yakoze, ibikomeye, achunguye, ubugingo bwanje, kandi niwe, afana omega, ibendera ryacu. Ukwiriye gushima ibyiza byose wakoze kubw'amaraso wamennye wa munsi ku musaraba twabonye urukundo rutagira uko rugana tuzahora tugushima kukuri muzima Jambo, come on. Jambo, jambo, jambo ry'Imana. Ni wowe, ni wowe. Inzira n'ukuri hamwe n'ubugingo. Ni wowe, ni wowe. Jambo, jambo, jambo ry'Imana. Ni wowe, ni wowe. Inzira n'ukuri ndetse n'ubugingo. Ni wowe. Byose wakoze kubw'amaraso wamennye wa munsi ku musaraba twabonye urukundo rutagira uko rugana tuzahora tugushima kukuri muzima jambo jambo go. Ni wo we, ni wo we. Jambo, 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 jimana. Ni wo we.